Ekitongole ekirungamya emirimu gya yinsuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority IRA kitegeeza nga kigenda okwongera amaanyi mu kaweefube okukakasa nga bizinensi entonotono zettanira enkola eya yinsuwa era enteekateeka yazo yekubyemu emirundi ebiri okwettanira yinsuwa omwaka 2035 we gunaatuukira. Ebibala ebiriwo byoleka nti mu nsi yonna akatale ka yinsuwa mu bizinensi entonotono kagenda keeyongera ku misinde emizibu era kabalirirwamu obuwumbi bwa ddoola za Amerika 86 omwaka guno, wabula nga kisuubirwa nti omwaka 2035 we gunaatuukira nga kabalirirwamu obuwumbi bwa ddoola 858. Ssenkulu owa Insurance Regulatory Authority Ibrahim Lubega Kaddunnabbi ategeezezza nti bagenda kukolagana ne kampuni za yinsuwa kwosa ne gavumenti okakasa wasibwawo enteekateeka ez'okwongera ku bungi bwa kampuni zino entonotono ezettanira enkola eya yinsuwa. Bino abyogeredde mu nsinkano wakati wa IRA n'ekibiina ekitaba abali mu bukolero obutonotono ekya Uganda Small Scale Industry Association n'okubamanyisa ku bwetaavu obw'okugenda mu nteekateeka eya yinsuwa olw'okutangira bizinensi zaabwe okusaanawo singa zifuna obuzibu. Ye ssentebe wa Uganda Small Scale Industry Association Joseph Molindwa ategeezezza nti bakyatawaanyizibwa nnyo ebibamba n'obuzibu omuli omuliro, amataba, obubbi kw'ossa n'ebirala nga kiva ku kuba nti batono abettanira enkola eya yinsuwa.